The Glorious Church is a reflection of God's beauty, character, and nature. The Glorious Church is God's workmanship, created for good works, light for a dark world, and salt for the earth. The Glorious Church must be pure and impactful, for it is the only institution mandated to bring life and hope to the nations. Plug in to the annual theme of the Church of Pentecost for 2020. A glorious church to possess the nations. Come, let us drink deep from the word through which we are being cleansed and washed to become a radiant church. Welcome to Pentecost Hour, God's timely word for our dying world.
Praise the Lord. Afiyi yambutaya. A sorry nyina wo wiase nyina ide sie ni so ene se a sorry no ebe ye enuonyam a sorry a ye nam so ebe fa aman na ba konso a ene ye ka ho asem no eno so ne the lordship and answer the Christian and the lordship of Christ, the Christian and the lordship of Christ. O Christo ni any Christo Yesu newura ye, and I say newura de ye. Christo Yesu se oye ewurade no. Eno yemfanto to ye Christo abrabo ho ne yehwe se ye tiase ana efise ye jetum se. Se Christo Yesu eye ewurade a esese asoro no mu no ye hu se Christo ye ewurade. Se Christo Yesu ye urade a esese Christo ni bia abrabo mu ye hu se Christo eye urade enti eye ansam a ehu ahia penifo pa nyame she dade to ye koma so se afie mu no ye twi yadwene enyina Christo Yesu a oye urade no eso enti eno ehu nkyerekyere a ye sha ase Nansei ena yetuasu. Yetuasu. Ne yedi efa itosu mienu no eba. Na yensama yejina sopa no mepese besan akinkan biyo. Eno yedi kano wa asumafu ni nyuma. Eti mienu. Tichemu edu ya sensia. Acts chapter 2 verse 36. Acts 2:36. Asumafu ni nyuma no eti mienu. Tichemu edu ya sensia. Mua mochure ni inti mabobo. The akanon so eso na matre and sana yashase akai. Ebin so eye Romans 10:9-10. Romans 10:9-10. Roma formano eti du. Chichemon krong any eduno. Roma forma eti edu. Chichemon krong any eduno. Bakonso a enonso ebebem eye Roma formano eti du 9. Romans 14:8-9. Romans 14:8-9. Romans 4 mighty do 9 chichemu and what training chrono. And Bakunso and Philippians 2:9-11. Philip of woman with Timmy and no chichemun chron. Edicosi do bakon. Yen kind as mafunu yumano. Ubi ho to me kind cheapa. Onye ready na ya obeboa enti yeni kan kan asomafo no nwuma na timienu jichemu eduasansia no
baso ye kan wo
ori abeye kura fifi eduasamienu no na wo de awie eduasansia no
okay mpacho ye kan wo asomafo nwuma na timienu yimu eduasamienu ekosi eduasansia no
mhm.
Ase na Yesu yi ara na Onyankopon enyan no na ye nyina ye ehu adansefo na afi wo ma ne so kɔ Onyankopon nimfa na onya eja na enche honhon kronkron bɔhye ne inti ina wahwie ni a mo hu na moti egu na David ankɔ osoro na nso ɔno ara kan sɛ
Ewurade ka kyerɛ
Ewurade ka kyerɛ miwura sɛ tena menimfa
mhm
kosi se mede watamfo meye wo nan ase ntia so
mhm
edu asansia na Enti ma Israel fi nyina ehu ampa se Onyankopon di Yesu yi ara Yesu ara a Mose no no aye Awurade ene Kristo. Amen.
Amen. Dia sensia no. Bacho obeka ne yakane di nechi. Kane yenka ndi wechi.
Bacho yeti aduasa insia no.
Nchichemu aduasa insia.
Nchichemu aduasa insia no.
Uh-huh.
Enti ma Israel fi nyina.
Enti ma Israel fie nyina.
Ehu ampase.
Ehu ampase.
Onyankopon di Yesu.
Onyankopon di Yesu yara.
Yara mosen no no.
Yara mosen no no.
Aye Awurade ni Kristo.
Aye Awurade ni Kristo.
Amen.
Amen. Okay, yeah, that's it. Hong Kong kron shue guda no. So we can cancel off from humanity me no awa be musa. Sa da no na Hong Kong kron shue guye. Na unkonkron shue guye na o share esuafo no nyina mama. Na ofi asese wo kan kasa foforo. Wo kan kasa foforo na sabre no so e ya fa shebre a. Se de na no ye chire mu no nipa bebre e betwa ehia. Na wonte de e koso no ase. Enti wọn adwunu maye wọn basa na ebinum kura se wọn aboboro nsa na eno mu ena Petrus original ena o kire won se de muhu na motie yi no it's too early in the morning se yenu anumi mo be fa won se wọn anum nsa wọn anum nsa bia ade enchi na emum eye de onyankopon na modi for yoel so ekan se ene di e kire no mehwie me honhom agu ohonam nyina so nti okekan ya nti o se no ena muhuri na okan ya na sabren so honkonkon ahye no ma nti okan sam akese 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 ni nyina so efa yesu ho nti oduru jeo duasamie no ho no okese yesu yara ena onyankopon enya ne no efrewufo mu na yen ayeye na somafo ne na suafo ne ne yenyina ayeye ho adansefo so papa ne ne nam no owi ye bona senuem eku no owi ya na ekosie ne yenyina ye die chire ne ekosie no ne yesie no no nanso yesie no no ne nyansa so onyane no frewufo mu na eno na David no so yo bia Jew for no mu bunu pa sense o ye wo mo hen pompa o ye wo mo hen pompa enti wo mu bunu pa no ye se David kura e ka no ho asem na David wo ye wan kosoro nanso ono aka se Awurade ka kire mi wura se tina me nifa ekosi se mede watamfo ebe ye wona ase enti aso enti Davida oye wo omo hene no ehye sankom no se Awurade e kan kire mi wura the Lord said to my Lord enti ye hono obo Lord mienu Awurade ka kire mi wura enti na kire se wo opese wo kire won se David ni wura na oka ho asem no eye hwan ya enu nti na odi wie ne sermon no ɛna ɔka wɔ nyikyɛmu aduasa nsia no sɛ enti ma Israel fie nyinaa ehu eyi ampa sɛ Yesu yara mosan no no onyankopɔn ɛde no ayɛ Awurade ɛne Kristo. Aka amen yie. Yesu yara muno muhu ni so bia yesen no oha adwinti ye mona sanu ye mukeke na saade na moye no sa Yesu na amwa mu de bubu ni so ye de bon ye ni amomo sen no no onyankopon ede sa Yesu yi aye enoma mienu ti o aye na hia mpa odi Yesu na ye enoma mienu ohwe brofu no ma re bia mekese brofu no aye me de pa. Both, as God has made this same Jesus, both Lord and Christ. both Lord and Christ. Why ye no? Erade any Christo. Aha. Na enano ye tre muse. Se ye kan erade any Christo. Enoni Christo. Na bodia. Brofumu everyone said the fundamental titles of Christ. Enone enoma mienua. Nisu ene nejumaye. Ni ministry. Ejinaso. His person and his ministry are based on these two titles. Now, asore no, me ka asore ya, me ka Church of Pentecost, me ka the body of Christ, asore, eh, we are seeing na. Wo titinwa besi samre no Yeshua oye Christo no ono ena ya project eno ya project one side Yeshua oye Christo eno ya project eno isan se se ye kan se Yesu ye Christo ni ye kan se oye ni ayasra no Christo no kire se ni ayasra no eno na a friend is saying, "What Greek kasemu no? Omo kana Christos, the Anointed One. Ena wo Hebrew fonso no kano the Messiah. Niyasra no. Aha. Enti na no yeshe se wokin kan wedi yen kan na wodi atwato ho. Wohwe Yesu ni manifesto a odi beye adwuma odo aka ya." Luke chapter 4 from verse 18. And I will share 18 and 19 now. Luke 4, 18 and 19. Luke as 13, 19. Chem doing what you don't chrono. Ubehu Yesu ni manifesto. Oko aso dem hona wode scroll no man no. Asama okay okin kan ye ifi Isaiah e di some no mono. Eye and some for no ano. Na some okay ni se e rade hum ewo meso. If he say wasra me say, oh, you know, a di Christo no, a hanefi. Onyankopon asra no say, ena enoma wasra no say ombe yeni na okan ewo ho. Wasra no say ombe kan sempanu nchire hiafo. Wasra no say ombe jenkwa woma eda empochire mo ombe jewon. Wasra no say ombe biye enifrai fo eni. Wasra no se omegye woni a wadam pochire mu no ma wo fa hudi enti ni a wasra no no ono eni Yesu a oya agye nkwa. He has been anointed to save. He has been anointed to be the savior. Enti Yesu a oya Christo no de asore no epeja ache enti yakwa bonte so asanka ni ade nyina ye kan Yesu a oya agye nkwa no ehu asem. It's an say, and no, eh, idea, nipa bebre, epese wati. Eh, and no, na bebre, epese wati, and no, and na, appeal to many, people. Enti, Yeshua, oye, ajinkwa. Oye, Christo, ayasrano, se onye nkwa no die. Ya kan huwa se mwa, nemum, asamna, osmafo petro, nam hon hon konkron so kanye dano. Open to Hong Kong country, a good ano. Express say yes or no, on Yajin Kwankwa. Never the title they decaya, and no crown, no small for car, was some no say, or ye a radiance. He is Lord and Christ. Hallelujah. Or ye radi, and was answer ye Christo. Enti yen kan Philip of Roma no ti mienu no jemu enna enkron de kosi do ba ko no Philippians 2 9 to 11 osha odi fi en watwe ho no kra na ose obre ne ho ase ye osetie e de kosi owuo mu asendua ho wu mu mpo enu nti jemu nkron no enu nti ena onyankopon so ama no so kese. Na wadomu no amanu dia eburu din yina so se Yesu din ena osorofo ni asase sofo ene asase asefo enkotodwe nyina enkoto.
Hallelujah.
Na tekreme nyina mpe munka se ene menka eho no ene nenka se dey Yesu Kristo ehe ene Awurade emma ejo nyankopon ene onyam wama ni din ya buru din nyina so enti Yesu din ena osorofo asase sofo ene asase asefo enkotodwe nyina empa imunka. Enkoto nkoto yo nyina nkoto na tekyere manyina mpa mu nka se Yesu eye Awurade. He is Lord. Oye Awurade no se wo kan sa se yeye ne sa ehye ejo nyankopon din enu onyam. Hallelujah. Enti ye mpese asoro no ye beka Yesu a oya agye nkwanko ho asem e sa pe na ye ma asem no ejina ne nan baako so ne nan baako pe so nanso nyame anyansem o ma ye nan mienu nti se be ye aso no nyina ne nan baako so na be gina ne nan mienu nyina anti ye pese afie so ye hwe Yesu a oye Awurade no eno so na ye de eno so sie ni so na ye hu Yesu a oye Awurade no ti na no ye kire mu se de asori edi kan no otumi ɛde wɔn ho hyɛ saa adeɛ no mu a ntiema wogyinaeɛ ɔtaa ɛne atete ɛba wɔn so nyinaa no wogyinaeɛ efisɛ wɔkan sɛ Yesu ɛyɛ Awurade. Sɛ yɛka sɛ obi yɛ Awurade a na aseɛ ne sɛn sɛ wohwɛ kasa ahodoɔ mu deɛ a ɛdeɛ kasa ya kan kasa mu ana se ye vernacular uhwe akan kasa enkran kasa ene kasa hodo ni nyina ever hausa ni nyina no ye wo ensem bia ye de kire ensem mu na sara ena kasa ye kire bible na se film no so etie se ye kan lorda wo hebrew kasa mu no wamono wamo word bakwa wamu ni huwa grokra eye Adonai ena uba Greek form sumwa unse Hebrew na nani yade chupa mdadano ena yade Greek nunso fankesie na yapa mfufrono fankesie na yade Greek ena etre enonso wamonso wakasa mfufroni curious nunso asama nchilasie enese ubia tumi nyina ayene dia e kan ya say he has absolute power we are here ye wo mu no there is no institution nor any one individual who has absolute power ye ni obi a e wo asase ya tisu so oye otumfo oye ohimpon oye omampenia owo tumi a tumi nyina ayene dia dabi tumi bi e wasase so no ya chichem ye wo dia bro ni frana jurisdiction obi a wo jurisdiction obi a edi tumi ekopim baabi obi a di tumi ekopim baabi obi a di tumi ekopim baabi wo trust a hre no kwa woni tumi wo ho ehn nemo say ye ka se obi ye Adonai ana curious a obi ye Awurade dia eye obi a tumi nyina eye ne dia sane chire inti se ye ka se Yesu eye Awurade a na ne ye chire ne se tumi nyina eye no dia eye ne dia afei ono nso ena oye adie nyina nso wura adie nyina ewura enti na eno nso so edie no no afei. So to acknowledge that Christ Jesus Christ is Lord means that he is the ruler, the boss, the owner of all things. He is the master of one's whole life. See, in the case of Jesus, he already had the action to say, "Oh no, no, your penny, what did you name?" The tear one more, no, no. And now, oh your penny, now odi kind, what did you name? Now, church, we no make a sense. We no make my action kind. Mene Alpha and Omega. Mene Alpha and Omega. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. I don't know what kind, I don't know what to do. I obi masa no know aba. And I don't know what to do. Obiniho. Fiti timri santi kwa bodi sa tinewie ye. Obi niwe nim niwe chi ye woye oduma uma nyame. Same you may know about first, you know, said the anaya tuno no ne mehuse and sakrai kakrebi abim. Yeah, no so yet, but me titidia no na ya me dechen ledy. Na yetun se fi titim resanti and the ko a body santi every ye. Free titim resanti kwa body santi every obi. Body ashes, every said the Naya Tonono. The Moria Tonon say, Fiti, Titi, Meresanti, Eddie called a body scientist as a body taught to us. Every Obi new and him, Obi new and she, we are Domankuma, Nyankopo. Hallelujah. Ain't he? Your cassia or your radia, actually, or no, no, yeah. Odi adie nyina so he's the boss. Ono no ye openi. Oye openi, ono na no me nyina sene nsa. He's the one who exercises authority. Ono na tumi nyina ekura no. He exercises power and influence over others. Tumi any ahodi nyina e won nsem. Ono ena odi nipa nyina so. Enti wo hwe Chokron Kron, I can't send me, sir. Or Henny Akuma, Eden, Ekraninsem, Ekraninsem, or Henny Akuma, say, I can't, or Henia, or Henny, you'll be with you to me. Oh, on one jurisdiction. Aha. Nanso, or so, sir, or Henny on Akuma, Ekra, my Ekra, Unyankoponsem. He is Lord. It is a castle, ye radia. Let us say, Nipanyina Eshan in Sem. Afe, mi pase de yedre no, yehunu, the meaning of law. Si yekas will be ye radia, de yedre no. Me pase ye beba, de yesu ankasa ekai, se, bra no wasa si so no. So na o nimse o ye radi. So o jitumu se o ye radi. Ana se, o befa akwa tibi ato no hosu nti no. Bible so oye na de se de oye na de fa na ehunu se oye nipa ha nti oye oba se onipa nti no so ojai se oye urade so na onim se oye urade me pese be kin kan sam kitu sam be mienu miensa bi na ya hwe yen din kan kin kan mako asempa no na ye ye bible study nti obi ahonya ha utumi kan bible na ye boy na wa ye ho aye ha na wa sorry Mark 5, yes, Mark 18, num, chichemu dun krong. Mark was, as a panel said, yeah, Mark with Trema, yeah, no, 18, num, chichemu, edu, en krong.
But I can't walk. As a panel said, yeah, Mark with Trema.
Obi insumye, Luke 19, verse 31. Okay, Mark.
But as a panel said, yeah, Mark with Trema, 18, num, yimu dun krong.
Mm-hmm.
Now, so, yesu, ama, ama no kwang, na osi. Kowufi.
Mhm.
Wabusu afo enchan.
Mhm.
Na kwoka niema Ewurade aye amawo ene moba wa hu no kire won. Amen.
Amen. Ose nanso Yesu ama no kwan. Hwa na Yesu ama no kwan. Akwa na na sebe wabodam a oda esieye na oda abodan mu a ode ebo atwitwa no ho yegu ni chen a na honhom ati no mu no ho odin no wate tichen no nyina mu sa akwa na Yesu sa ne yare no bra ne ni ba ne ho so no no se ah papa yi de waya mami medi wachi min sa nkofie me no obekọ na eno Oshe verse 18 na ose na osi okro no mu no ne anka ho mone wono so no esre no senko obetina ne nchen nanso Yesu ama no kwan na ose no se ko ufie wabusuafo nchen na koka enoma Ewurade ayamao ene mmogbo a wohu no ekirewo na che se obeso wono me ko eye na mo me pese wo ko ofie ko wabusuem ko brono no so ko ka asempa no ko ka de wahu ko ka de ato wo experience wo no ko ka obia nim te bia wo ko wo de wo ho ko kire na wo ko ka nipa osa wo yare a nipa ebeji Ewurade edi
amen
nti ahe no onse Yesu ka se nti ko na ko ka nia hwayaya ma wo Ewurade go and tell what the Lord has done for you. Kokania Ewurade nti ahe Yesu ankasa ah oyee saade no ma papa no ono a ekanis ko na kokania Ewurade ayamo na je se Yesu owa ha no 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 anim so oyee de ayi oyee Ewurade he knew he was the Lord pacho kan wo de no obi sun bie John 13:13 John 13:13 ye kan Luke 19:31 okay
pacho Kenkai, Senia, a hotel ni look, chrom mine, no, Tidon Krong, Ninchichemu, Edia Sabako. Na Osi, O Bibi Samo, say, I think Tinamo sang no ah. Nea Moncane say, Nihuyama Ewurade. Amen.
Amen. Ah, where there's Obi Wo, Brofuna Obikita Brofo, NIV, and New King James, and yeah. All right.
Luke chapter 19 verse 31. If anyone asks you, why are you untying it? Tell him the Lord needs it. Amen.
Amen. Why the guys ask some way? There's one here Bible who cries, ask some way, they mean Mr. Watida. Yes, we know about, but can we have some congratulations? Mm-hmm.
Dampacho, Emra used to the next year for Neko Jerusalem.
You.
Omudu, a crabby eye, a friend of Bedford. I say, no, catcher, I want to say, one quick grand, I say,
sir.
Don't bear who say, a fruit bin in a bar, much children. One sang and an almond fan emra. I say, walk on no big beside almost, I didn't know almost sanina. One country only panic say, the who hear me, Rad.
Amen. Umamaya, my nearby. Enti hanso Yesu a osoma na suafo no e refer to himself so mo kwano mbi sa mo sa ah na da na obi efunu mo e ya montam no na mo mo sa na no a mo nka se sa efunu no ne hu hia ma hwan Ewurade the Lord has need of it ne hu hia e ma Ewurade e sam e won won afuru mo a se ye ka no honam foma nka e be ka se nya wo de a Eyede na ofurum a yamontam no obi amontam na furum awo ne dan echi ana ne dan enimu na wasuafo ekosane no na wosane no so obi ebebisa hon ana wose ne huhia ema Ewurade enti asam na sene se nipa kura omontam efurum na efurum ne ya ne dea no ye wo obi a or yet the owner of all things. So what did I say? Ain't you cook at there? I didn't know I said, oh, wura. Dear, I'm born here, Nediano. owura nankasa ba na oso ohia no o ka amen ye they say John 13:13
but you can wa asampa no sania Yohane choroma ye no iti du mi ensa yi mu du mi ensa no o se na mode mo fra mi ochirechirefo ene erade na maka nokure na meye amen
can be you
Bravo no,
be making English. No mind. John 13:13.
I say now what day? More frame or chair for any erade. Now more cano no cre. Now may ye. Amen.
Amen.
John 13:13. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Amen.
Oh, but some Jesus. You call me teacher and Lord, and it rightly so. Why is it true? Because that is what I am. Ah, minye Christonia kebaya me ya pa. Ah, aye me de mitrima ya mde nyina anya bibia o. Se me ye Christoni. Se Christ pa e wo me. Se me nim Yesu. Emma mitrim ya mede. Hey. Wani benamenya. Oh, wani benosakra. Nini erade na maka ni ye pa if he said me ye obi ni ho onipa bi ni ho betumi aka sa asem we no one because o ka kura wo boa o ka kura wo boa sometimes talk is cheap ni pa tumi ki kan bibi fa won hudi but obi anim say asema wo ka la nya no kre. Na Yesu de. O se maka ni ye. Because that is what I am. If he say me ye. Oh, ka amen. Yes, John chapter 20 verse 28. Yohane asempa tie du ono jiche medu ono wotwe. Ahei no. Obe me bia. Afei na wahu Yesu ni ya oye. O ni kwa oye. Ano odi title biya ma Yesu. Nanka mnisi Yesu beka se o. Oh, dabi ano de. Enye title esisa wade mame. Nansu Yesu bona basu mpo. Unusa de. O siye enache se wajiatu ni ya nipano kaye. John 20:28.
Mba chao yeka asempana sani ya Yohane Churoma ye. Iti edunu. Iyimu edunu enwa chenu.
Mm-hmm.
Toma buya se no se.
Mhm.
Me urade ni me nyankopon. Amen.
Kan fi 27 na me hwe.
Mpa cho me kan fi yimu edu no so no.
Ehn.
O se. E na afi o se Toma se.
Ehn.
Fa onsa ti abraha na behwe me nsam. Na fa onsa be ka me mfim. Na nye ochinyejifo.
Mhm.
Na jidi. Toma se. Toma buya se no se. Ebrade mi nyankopon. Amen.
Na fa 29 o ka ho.
29 o se na Yesu se ni se.
Mhm.
Toma. Se wo ho mi inti na waje adi. Isira ne won a wo ho yi na waje di. Amen.
Oh hallelujah. Na mi se Yesu be ka se o da bi Toma, ukura waje chinje nti wasma waka kura me nyentum. Oh, Thomas, yes, you are sorry for your fum. And as you have way, almost one of your say, your boy, yes, I send you a new snuff on BBS Katai. And you have a bro, sorry for your fuma. One more, Buano, yes, a bo raho, when me upon one more, I answer a virgin, I won't feel, you know, some assume you ain't come on. And on Wamakasai, and Okoi. A tray, Thomas Bayan, the catches a radiaba. I feel they were sorry, ya, yehun, or so, me. Just a messoni mu, but the Mensa can in some, and the Mijina Honey are born, and not the one in some, and in film, and the PI, the warning in Amenitia, and not the Yadia, obey to me, the Adadami, into the Amokan, the Media Mente. Just a mere man who feely. And he, Minim Sadana, Ogusu Kanan is see you, another table, and any man says, Obohana, and he used to sound a pure. Obaya, Thomas, the cast of no new ho. Obaya, no, Sir Thomas, it's not for any name or bony dear friend, Sir Thomas, bra. Oh, sorry, I brought you in and a whole process is in also there. On our man is also found some becoming film. Na fa onsa kam nsem afena be ma yemre no otwa hwe ne nan ase o se my lord and my god me wrade ene mi nyankopon na kam nim se yesu be ka se we da bi wo bobu sio be ka sa se boy na nzo as Thomas wo hunti ene wagye di ne shrane obia onwe na so wajedi he meno ye nshire o ye ye bo yeso se no ni ho ya so keke na ye de ate kan ni akin kan wo babru enso ya jedi a no pe wa betena ha oh yehowa on shra o yesu se shrane woni a wahu na so wajedi meno ya jinedi. And unto ye, no, Abekoso, I ye, my Lord and my God. Into Yesu Ankasa, Edgitum, sir, why ye radi, any unyankopon. Afe ye read ye, when ye dear, on one, the onwa kaye, no onwa jitumono, and on ayashe, afe ye she, ni asma for no so kaye, ni asma for no kaye no. Ebi ni yakinkan bi ni Thomas ekan e no ye baako ni Petro ekan e baako se ma Israel fie nyina ehure yi ampa se Yesu ye amobo na sendue mu no onyankopon aye no Ewurade ene Kristo sasa we ma wiem fida onyankopon aye no Ewurade ene Kristo baako bi onyankopon waye no Ewurade ene Christo. Why are you ready any Christo? Osma for Yohane Susu Ekai, John 1. Yohane Asampano, Asampano Sene Yohane Trema, E T Bakun, Chichemu Baku Kosimi and Sano, Yankai Ho. You. Mien San, you.
Mm-hmm. Na asem no ni onyankopon na ewo ho na asem no ye onyankopon ono ara na mfitiase no na oni onyankopon wo ho enam ne so na wo ye ade nyina
eho no ehe onam no so no wo ye dan ade nyina ehe
na wankwati no anyo bibiara wo ye amen
amen onam no so no wo ye ade nyina Adien yina. Na wankweti no anye bibia woye. Mwa mwiti chwi paano. Mipo bia. Oti chwi paano. Wachile me sase mwia. Yeke se wankweti ubia. Asye ne zany. Ma wansaso na kana minti. Yeke se wankweti ubia. Asye ne zany. Elders ni bibetu mye yi anuwa mayena. Se yeke se wankweti. Eh. Wanet. Yes mami. When sign no ho, bonsem mano, bonsem waya de. When sign no ho, enti wo akanka sem no ye wasem ye ye kan se kokromoti oyede ben. Ye sign no ho nyaden e mopo. Utwi sign kokromoti ho mopo mane nye yeda. O be bre papa. Bre papa. Enti yesu no oyɛ kokromoti a yen sign no ho amopo. Nti no na Yohane ka wa he. Wonam no so no wo ya de nyina na wankwati no anye bibiara wo ye bibiara wo ye including the creation of man. Nti me no wa yete he no nyame wen sign yesu ho anye bibiara wo ye. Enti ne Yohane so ekae e wonte ye kase obi ye owura de e kire no no wan kwati no anye wonam no so no ya de nyina afa ye nhwe de osmanfo Paul nso so ekae e wo Colossians 1 Colossians 1 16 to 17 Colossians fo mo manu tie di kan chiche mudunsia ene dunson
Bacho ye kawo Kolosefo homa no Iti ba kon yimu edunsia ene dunson o se efise onu mu na wo bo ne emenyira ne a ewo osoro ne ne a ewo asase so ne a wo hu ne ne a wo hu ahengwa o radio mpanyini o tumedio ne ema no nyina wo na ne so na eboy na wo bo ma no na onu na odi ade nyina kan na ne ema nyina atin wo ne mu amen
to boss na san yi ne makoma ko kan bio aha
eba cho me san
Etimubio, uh-huh.
If he said, Onumu na wobo niye menjina.
Onumu na wayede.
Wobo
niye menjina.
Nia ewo osoro.
Eno ochre, eno menjina no ochrem, eno makrono. No se eno ma ewo osoro.
Ene nia ewo asasiso.
Di ewo asasiso.
Nia wohu.
Di ewo hu.
Ene nia wohu.
Unu se eno ma yehu, edo asoche eno ma yehu. Eno ma yehu no. The visible. And also to say Roma Yehu. Roma Yehu, the invisible. A dosu. A chen Roma Yehu. Inti niya Yehu. And then niya Yehu yina.
Ahimwao.
Ahimwao thrones. Roma. Aye. Na chese chero. Tumi. Tumi. Ahimwao.
Uradio.
Uradie. Womo e di wura.
Mpenindio.
Mpenindie.
Tumidio.
Any tumidie.
Niema no nyina.
Eno ma ni nyina.
Wona me so na oboy.
Wona mno so na oye de. Wona mho so na boy.
Yesu.
A oye Eurade no. Wona mno so na oboy. Aha.
Na wobo ma no.
Wow, hallelujah. Na wobo ma no. Aha.
Na onu na odi ade nyina kan.
What? Onu no oye de.
Odi ade nyina.
Odi ade nyina e kan. He is the first. Bibie mu no ono no odi kan.
Na nye ma nyina atim woni mu.
Tio, sasem we ne pese ye ti ase yie, se ye a Christofo yi, se ye Yesu suafo ne na chidifo yi no. Ne wo hu se ano ma nyina mu Christo ne di kan. Ade bia wo be ye no dwen Christo first. Dwen ono first, for ono dwen ono no ho first. Se ade yi Opinion so ana ebeye ne fa na ebeche na ni onyam ana asem amekan so epeja Yesu ehye Yesu ni onyam because he is the first, he is before all the say ono na odi ade nyina kan ono odi ade nyina kan na memwa ye ne ntia sem yase Inti asoro numu, Yesu ne di kan. Ono no di kan. Inti bibia ye ye no, ono ne ye dwen no ho first. Etu ne bia ne re ye fi ye ho kakra. Na pose kakra bia de ama wo asoro mu. Se wo ye dikin. Se wo ye dikness. say you're elder, say you're pastor, say you're apostle, say you're prophet, say you're evangelist, say you're witness leader, and evangelism leader, say you're more posi kakra. Na do baby, and now we're if you hook a crana, umanti ya abasro kakra. And this is abasro. Kra! Because we should be as. We should be as. Yes, you know you ura. And on one SEC, what to turn out sorry. And the SEC, you born in the DS at the man. I will not sorry. Mama yankin kain, Roman for mano, etidun nine, chisemo and watrene and chrono. Romans 14:8-9.
Pacho yekawo, Roman for mano, etidun
nine,
imu watre any and chrono. Or say, Nase yeti asia, yetima erade, Nase yewua, yewuma erade. Enti se yeti asio ye wo ye erade dia na eyinti na Kristo wi na osori na onya nkwa se ebeye ewufu ene atiasofo ewura. Amen.
Romans chapter 14 verses 8 and 9. If we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So therefore, whether we live or die, we belong to the Lord. Verse 9. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both the dead and the living. Amen.
Hallelujah. Oso se yeti asia, yeti eme irade. Se ye unswa, ye wuma irade. Nientia. Yeah, Christo for any se bibi a groom na yen no. Any se bibi a groom na yen. Babo, a cow Hebrew for man is a woo hunty, nipper bebre a young qua. Or so upon some eddy, am a nipper bebre a young qua because of a woo. Or the woo groom na yen. Cause he say yes to buy. The yes to buy ya or no be way, no. Oh, Paul say, yen. Yeti ase ye wura ya baako ye frɛ ne Yesu enti yeti ase ma Awurade ɛno wɔse sɛ ye wu nso a ye wu ma Awurade na de ɔpakye ne sɛ Yesu no ɔnyɛ owura wote ase nko a no ɔyɛ owura na wote ase a kɔsi sɛ wobɛwuo wu dia na wagya wo mama onipa foforɔ na owura foforɔ na tumi foforɔ sɛ wo media ahe na metumi esi nti won so fa nokɔ dabi in life and in death he is Lord. Ye tiasie ye ye kikan ye hu Yesu ye ewurade se ɔkyena obetu se asomesi ewu a na so ye Kristo ni a ɔse enu so wewu a ma ewurade na ɔse ɔse weiti Yesu mpese obeya tiasie fo nkoa ewurade nti. Aso weyinti na Kristo be wi na osori fi ewufum ama waye both ati asefo ene ewufu nyina e de ebe Awurade eti ye de ye ye dem in life and in death eti uye Kristo ni a ene so obi tumi hunahuna kra o wi ase mu ade nipa de hunahuna nipa ye owu. And only the ultimate. It was obeying who, no, Kawash, and I just said, no hope, Kai. Paul said, Metiasi, Metime Rade, Miwuzwa, Metime Wume Rade. There is no difference between life and death, because either way, I belong to the Lord. Me an idiot. Onye mo woman no onye mi mu mo obi akwe bi na wo wu Kristo ni pa mapa o wu na ye bie wo soro kire no e wo ne wu mpa so se ah san san o wu o tie ye e de Sansano what here? Is this death? Oh my Lord. What's ah? And you what? You what here? So what says you want my dear who say? Oh, nyame onya osa. They are called so called the D4B ho ni etu ye nan e wo ebi num ayem na ye che se ye di sam hu obi yire no obi se bra mi nware o na akopa no ho se obi ma katachi ye nware no we nyina ye sam hu sa wonti u Kristo ni ye ase ani woni ku a waba ne nche na se na obi jeje a ho sa Kristo aye urade. He is Lord. He is Lord. Irade moye. Na yenti we yase. Ama ye nantie mu. Ye kase mu. Ye ade ye mu. Ye ni ye nuanum nkita hudie mu. Ye hu se. Ye se obi ase. Ye se obi ase o. Na ya bre ye hu ase. Ewo nyame asore mu. Ewo ebusua a wotimu mu. Wo fie a wo mu. Brono a wo mu adwuma mu a wo wo yesi asore no esese ye nuonyam asore na etumi afa aman sa asore no ntumi enuonyam ntumi ama asore no ma ye ntumi mfa aman na de ba ko be ma enuonyam abanyame asore mu no se ye be chiase se asore no enye ye dia asore no wo wura na asore ni wura no ono no odi hene e wa asore no ono so no ye ne ntutuye e wa so num na odi mpanimfo esisi so de ntia edi obuo ni ni de ma ye mpanimfo nyina ye ko ino sa no mani nyina na beba sa akase imu e kire se e ye Kristo no na ye som no e na ye giatum so ono no esisi mpanimfo wo hwe efesofo mo mana oka wo hwe first Corinthians or can be we sisi mpanimfo wa na sorim e no nti. Now no Paul can say Apollos Ebi Paul Ebi Gusunsu Eradinema Efifi Na Eswaba. Intinyamia free yin as me play a part. Na sorry nankasani ura no dear. Ononi Jesus. Inti kaisa semui. Nama entina wetiko. Sa wo ba sorry ya. No be shia wetu fo nyina se ya. Hu se bibi nti na wo ha. Enye apostle nti na wo ha. Enye pastor nti na wo ha. Enye elder nti na wo ha. Na mu ye Jesus nti ya. Se ye yi Yesu fi ya sorry ye mu a. Enye na asem na atwe ye. Ne mum ye ne ayaji na di no. Muma ye nye careful. Enti wo ba sorry a. Mu se wo ba ohim pon bi nche. E na no Moses se Erade. Magia tum se Israel fo ya ye bon ye tia wo. Ne mum kwa wo se wo ne ye nko ne de misra wo no de me nyi ntum. Because wo wo ne ye nko a. Ene na ei, eya sam kesi o. Jesus Moses who saw sam no ye, eya serious pa. Se nyame se. Me na monko, Moses wo de wa, wo de wa na wo monko, o se hwe. Me, ade me na mko fa wo mo wa Misri, nya wa na wo suma. Me tim baby. E na wo suma me. Na se nya wo nyame a, nka me ne hwan wo Pharaoh anim. Oh, Moses kai kai sa no ma ni nyira. Nka only 2 minutes ewo Pharaoh enim na wo nyame a wo ka me hunti na ma me tumi kwa fankrofo yi e bai. This is your people erade we ye wa wo man enti misro ene ye nko o kan ya na som ne kan nyame kuma na nyame se mani mpa ene obekọ na mama wa home yesre erade se asori him. Nyamia nimpa ene ye ntina na ne nimpa ne ye betina no e begina yankasa nso pega ye pega Kristo osesa momma me so a metwe akra nyina ama me ho momma ye pega Kristo ɛwɔ yɛ kumem ɔmɛ yɛ mpɛgya kristo wɔ nyame asɔrem ɔmɛ yɛ mfo obuo ni ni deɛ sɛ ma yɛ ho yɛ ho na yɛ nkae sɛ asɔre no ɛwɔ owura ɔsɔnfo petro sɛ saa yesu yara mobɔ n'asɛnnua mu no ɔno no onyankopɔn wayɛ no awurade ɛne kristo ahyɛrebotwe asɔre mu ha awurade yesu ɔnkɔ so nyɛ awurade na ɔnyɛ kristo a wasra no a ɔde ayaresa ne ɔgyeɛ ne anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ɛbɛdi yɛm asɛm a yɛka akyi na asɔre yi mu ayɛ dɛ asɔre mu ayɛ nika asɔre mu ayɛ nnuonyam na nnipa bebree ɛtutu mmirika ɛbɛhwɛ jesus ahoɔfɛ awurade nhyira yɛ nyinaa ɔmɛ yɛ nsɔre ne ɛmɔ mpae
Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh,
Wasem eye tumi wasem eye nkwa wasem tumi ensada wasem ngusra erenweda wasem eye wunyame wasem ewie ye dawase wa mayati asese yesu yo wura enede yi ye jinitum so ye ye wura They are genitum so ye and cra a jen kwa. Eradi dihine. Dihine. Eradi dihine. Ye owura awa ya braboso. Ye owura awa ya busnyaso. Ye owura awa ya wasorim. Ye owura awa ya nipeduyaso. Ye ba soria. Ma yen tinka. Ma ye hu. Ma mi hu se Kristo. Uyo owura. Me hwɛ me nua anim a ma me hu sɛ wo yɛ owura me hwɛ me nua me tie ne kasa me nso me bie ma no a Awurade ma man hu sɛ wo ɛna wo yɛ ma Awurade sɛ yɛ pɛgya wo nneɛma wo so sɛn a wobɛtwe akra nyinaa ama wo ho sɛ te saa deɛ a bra yɛ pɛgya wo sɛ wo yɛ yɛ wura ɛwɔ yɛ akoma mu ɛwɔ yɛ abrabɔ so ewa wa sori mu yi ewrade so obi yare ewa ha tene wonsa
amen
tene wonsa
amen
tu yare ase
amen
if you say we are Christo we are ewrade na we are Christo it is wa sori peja o se ewrade a won so be ye wadwuma se Christo na wa san yare wa ebubuafo be sori ani frafo ni be buye mojabroso betu akọ cancer yare betu akọ if you say who di hin e wa sori mu bra kruye ani anyonko fa papa e wo ye ntem na Christo wa ye urade no asankire ni ni awon wade enso be dadi e wo wo manfo ntem urade di hin e urade ma wa sori mu nyanika ma wa sori mu nye de wa sori enya kono ma wa ni onyam aye ma e wo wa sori mu na nipa nyina ehu wa sori se eye eni onyam asori a ye de emfa so ya gi aman ama wo Christo boye ma ye ntumi nye yi na wonso wa ye wa famu de ma ye koma toyeyem na ni onyam no aye wa urade de a Shira asharibotwe asore bie osoro ema on na ma wasore nyini emfrodumu enko odumu ewo Yesu Kristo dimu asoro nka amen.